wange twali batojukira we twawanyise emitima getwesima emitima negyesima kwalinga kusaga bamambo mingi ne baluzunza habebigambo ne balusumba mu busonda nga bakuswama bakuswama bakunsunze wabagana hani wanekumira nobelesa otwale nze ntwala twala ko bambi ntwala ke wamwe bebi ntwala twala nze bambi ntwala nze wamwe na muli wange omulungi bambi ntwala ke wamwe bebi ntwala twala nze bambi ntwala nze wamwe yonna gye tufudde ng'oli nange bambi nsimye nsimye nnyo yogumidde ng'oli nange bambi nsimye nsimye nnyo tetwalina nsimbi na n'ekyokulya lutalo wagumira olutalo wangu myanga omulungi wambita wabiranga okulwange tewansuula nyabo tewanvaamu kati ntwaleeka ndabe wamwesima abazadde maama ne taata abakukuza g'omulungi ntwala twalako bambi ntwalake wamwe bebi ntwala twala nze bambi ntwala nze wamwe na muli wange omulungi bambi ntwalake bazadde nkwata obudde njagala kimu kusimama maasa ko taata kuba bakuza okwata mpola oli mukwata mpola o bali bakuza kamba weyabwe yadde katono kata